Download it from ilovezedmusic.com.
Let's get one time, let's go. You know what it is when you hear this. Team T-O-B-E boys. Yes, come on.
Walitushi mikanga twice ya tutuka. Spending batu mwena kutuntuka. Ipase pokada na ifunduka. Shoti ili tuambio kwenda.
Ila nikiji simba ino kushana. Walu mendo panava kashana. Na mabibi mama pavadana. Ni wamu ya bubu vale shila bana.
Fialo pa fialo matuwa kumana. Ife jimba na fili da tombo kushana. Hawa kusamua, bambo kusamua. Na vamu sana, bambo kutopia.
Big body girl at the boy, talk to me, JB Fiole, noa, ni spend a man in the boy, nah, lots of money, moche kwa, nah.
Vice of a fish, if a boy, no, not twice a feeding, but a fickle, like you know. Kwaliba fiefa fiva ma Matuwa fikoro fia mba ikona Malondolo shinga tuwa fika makash Limona muafiele makash Hengi mpeseko Chesha teche mepi mpeseko.
You not like me, I don't care. Nemu inende talala moke. Mana champion uli uli. Etange chidi mbadila uwi. Dobe la menso sikuba. Pala meka tumfwe mo sugar. Muma tonton kanyo na yatufa. Yelo nikudia mwonga ninjuga.
Big chapa.
Paritushi mikanga twice after tutuka. Spending batu mwena kutuntuka. Ipase pokada na ifunduka. Shotiri tuambio kwenda. Ila nikidi simba ino kushana. Walu mendo panava kashana. Nama baby mama pabadana ni wamu ya bubu vale shila bana.
Fialo pa fialo matuwa kumana. Ife jimba na fili da tombo kushana. Hawa kusamua, bambo kusamua. Na wamu sana, bambo kutopia.
Big body girl at the boy, talk to me, JB Fiole, noa, ni spend a man in the boy, nah. Lots of money moche kwa
Gandhi pacho wanda mwane kendo. Tick tipi kupiti nde tola figo. Tipa tick nana shisha sodi. Ni blingi pa blingi nde puta chifodi. Ranger kumu kaka. Double vision ninde tarantanta. Mokalabu mwana idanta. Giva papa bamba kapapata.
Mkana ne filima na funtaine. Nga fiali lo muti mola tuntaine. Eka ushuru na kwata. Nishina numba tamwanzu wata. Vibe on vibe usatamba masha. Competition ina inyadu.
Paritushimikanga twice after tutuka. Spending batu mwena kutuntuka. Ipase pokada na ifunduka. Shotiri tuambio kwenda. Ila nikiji simba ino kushana. Walu mendo panava kashana. Nama baby mama pabadana. Ni wamu ya bubu vale shila bana.
Fialo pa fialo matuwa kumana. Ife jimba na fili da tombo kushana. Hawa kusamua, bambo kusamua. Na wamu sana, bambo kutopia.
Uptown Beats.
Download it from ilovezedmusic.com.